sumaiya ngamba kalika kwanuguli umaira ngatu jazo mira kubaira nalindia wabuina labira na kazi ya kula buluji mutana tano mugagufu na kaindu katana tano wala wahaji masana sano sema nyobandi wuna haji mobira bindu ngati twankula umona changambi tulabiba sandebe kuwa manesunze nanga jembo tenzala mungende mubasa tebe bafani bibu zaku bagai balisani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase nchi wase bagai balisani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase nchi wase haturina masu wiyo mwana wampisa zijia uye na wampita ni mudini ye kubanga ye visa sabira binja gala when you on repeat baby girl you bon appetit hasta la vista you bring your appetite so tight baby girl you touch me so tight hasta la vista you bring your appetite oh you bless me with your nature I can't stop thinking about your nature bagai balsani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase Sumaiya ngamba kalika kwanuguli umaira ngatu jazo mira kubaira nalindia wabuina labira na kazi ya kula buluji mutana tano mugagufu na kaindu katana tano wala wahaji masana sano sema nyobandi wuna haji mobira bindu ngati twankula umona changambi tulabiba sandebe kuwa manesunze nanga jembo tenzala mungende mubasa tebe bafani bibu zaku bagai balisani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase nchi wase bagai balisani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase nchi wase bagai balisani ya nukule no uchupa mkule wala jina kazi nchi wase nchi